izangishaya luvalo apha ntozomtshola andi-understand izangishaya luvalo yho ala ntozomtshola andi-understand hayi izangishaya luvalo uthini yena nakwezo nto zomtshola kazi-understand awu bawo izangishaya luvalo ewe nazo nto zomtshola andi-understand batheni bo izangishaya luvalo ewe namani nakwezo nto zomtshola andi-understand
ah mbawo Yesu wasinceda ngotyola mntasekhaya hayi 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 wasinceda nxinxa hayi awasinceda ngoku ndiyazi noba funeka uvele ujike kwayiweda qha ibe butywala sive siphefumle nje utywala mntasekhaya because hayi buyatsho bona a-a izanjaya luvalo
nezi ngubo andi ndizongena ngaphi nangozi yam oh hayi